dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ijuru rya Amerika ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ukwezi kwa kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni ukwezi kwanditse amateka mu mibereho y'abanyarwanda n'abazabakomokaho mu bihe biri imbere imyaka 26 irashize uku ni ukwezi abanyarwanda aho bari hose ku isi bazahora bibuka ababishwe bazize amahano y'ubwicanyi ndengakamere muri uku kwezi kwa kane uko umwaka utashye abanyarwanda bazirikana ko bazabaho n'uko bashobora kuzabana mu gihugu kimwe mu kiganiro cy'uyu munsi mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma uri hano i Washington aragaruka kuri icyo gikorwa cyo kwibuka kitavugwaho rumwe n'abanyarwanda ubwabo Geoffrey urakomeye mikro ni yawe
urakoze Etienne Karekezi nibyo koko abanyarwanda uyu mwaka bibutse mu buryo budasanzwe kubera kwirinda virusi ya corona mu bikorwa binyuranye byateguwe na Leta y'u Rwanda ndetse n'imiryango itandukanye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi abantu babikoze bari bonyine mu ngo zabo kandi badashobora kwegerana ngo bafatane mu mugongo ijwi rya Amerika ryagiye ribagezaho bimwe muri ibyo bikorwa kuwa gatandatu w'icyumweru gishize imiryango itanu itegamiye kuri Leta iharanira uburenganzira bwa muntu yateguye igikorwa cyo kwibuka yise ribaruwa riraye iyo miryango irimo uwitwa Claire ukorera mu Bubiligi umuryango Global Campaign for Rwandan's Rights ukorera hirya no hino ku isi ariko ukagira icyicaro mu Bwongereza umuryango African Great Lakes Action Networks nawo ukorera hirya no hino ku isi ariko ukagira icyicaro muri Amerika kampanye Amahoro Iwacu na Fondation Kizito Mihigo for Peace iyo miryango yavuze ko icyo gikorwa cyari kigamije kwibuka abanyarwanda bose bishwe mu mateka y'u Rwanda gusa bavuga ko baje gusanga umwanya ushobora kuba abana muto bahitamo guhindura ku kwibuka abanyarwanda bishwe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibihumbi bibiri abarokotse ubwicanyi bwabaye muri icyo gihe biganjemo urubyiruko batangaga ubuhamya babinyujije ku mbuga nkoranyambaga abafasha amagambo bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi bakoresheje za mudasobwa cyangwa kuri za telefoni ngendanwa bagaragarira abo bakurikira uko byatambutse hakoreshejwe ikoranabuhanga ni nako abanenze icyo gikorwa barikoresheje kukinenga bavuga ko abagikoze bari bagamije gupfobya jenoside cyangwa guhishira uruhare rw'ababyeyi babo baba baragize muri jenoside yakorewe abatutsi hari n'abavuze ko gikurura amacakubiri mu banyarwanda gusa banyiri ubwite bo bashimangira ko nta kindi bagamije atari ukwibuka abanyarwanda bishwe muri kiriya gihe twavuze haruguru ijwi rya Amerika ryashatse umwe mu bagiteguye ari nawe wakinyujije ku rubuga rwe rwa YouTube Claude Gatebuke ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu akaba atuye hano muri Amerika nabanje kumubaza icyo bashingiyeho mu gutumira abagize uruhare muri kiriya kiganiro
twashingiye ko ikintu twashakaga kandi tunaharanira iyo miryango nuko dushaka ko buri munyarwanda yivugira amateka ye nuko uvuga twahisemo abacika cumu bo muri ubwo bwicanyi bwose bwagiye buba ari jenoside n'ubundi bwicanyi bwinshi butiswe jenoside bwagiye buba ari mu Rwanda ari no mu karere twasanze twese ahubwo abantu benshi muri kiriya kiganiro nako bose uretse umwe na utaraje twese twari abana ubwo bwicanyi buba icyo nacyo ni ikintu twarebaga cyane ikindi mbese twashakaga ikintu abanyarwanda bose bashobora kwibonamo
uravuze uti ikintu abanyarwanda bose bashobora kwibonamo u Rwanda ruracyari muri ya minsi ijana y'icyunamo kuki mutifatanya n'u Rwanda mu kwibuka mugakora igikorwa cyanyu ku ruhande ni ukuvuga ko ibikorerwa mu Rwanda mutabyemera
abanyarwanda nibo twifatanyije nabo n'abatanze ubuhamya bose ni abanyarwanda ikindi abantu baje muri uwo muhango wo kwibuka sinzi niba hari n'umuhango wo kwibuka witabiwe n'abantu bangana gutyo muri ino minsi kubera ko ibintu byose biri kubera kuri video kandi hari ibyo nagiye njyamo byagiye bitegurwa n'amambasada atandukanye nk'ibyo muri Canada ibyo mu Bushinwa sinabibonye ariko nabonye mu dupande aho bari barimo ahubwo guhamagarira urubyiruko rwakurikiye uko kwibuka guhangana n'abantu nanjye baranamvuga direct mu izina hari iyo muri Pononye nayo narayibonye nayo narindimo ariko twagiye twifatanya nabo mu bice bitandukanye gusa ikintu kibuzemo ni uko usanga ari ikintu cy'ivangura ry'abanyarwanda kandi ari byo bintu bikomeza gukurura inzangano bikomeza gukurura nuko abanyarwanda benshi bashobora kutibona muri iyo mihango kubera ko usanga mbese iyo barimo kwibuka kandi nibyo agomba kwibukwa abantu bishwe muri genocide yagiye yishe abatutsi ariyo abatutsi bahigwagamo nibindi byabaye ku banyarwanda ubundi bicanyi bwabaye ku banyarwanda kandi ngewe nemeza ko bimwe na bimwe ari genocide nk'ibyabaye muri Congo nabo bagomba kwibukwa kugira ngo Rwanda rube igihugu kifite ubwiyunge aho ngaho rero twebwe n'icyo twashakaga niko karusho twari dufite nuko twerekanaga Rwanda rwiyunze ukuntu rwaba rusa ukuntu rwaba rumeze ukuntu kwibuka yabimeze kandi izamera mu minsi izaza mu minsi itaha kubera ko iki gikorwa twatangiye ntago kizasubira inyuma ahubwo kizakura kurushaho kandi byaranagaragaye ko abantu banyotewe n'ibiganiro nk'ibi ngibi kugeza nkaho wenda guverinoma y'u Rwanda leta y'u Rwanda nigeraho ikikora nayo izajya igira ibikorwa byo kwibuka bose aho kugira ivangura mu kwibuka ari byo hari n'imiryango imwe yita apartheid muri memoire y'abanyarwanda
bwana Gatebuke urimo gushinja leta y'u Rwanda ivangura muri iki kiganiro ntabwo turi kumwe n'abayihagarariye ariko jyubwanje nzi neza ko iyo leta yemeza ko kiriya gikorwa ari icy'abanyarwanda bose kwishyigikiye ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda bose ikindi hari nababona ko kandi baranabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga ko kiriya gikorwa mwakoze gipfobye genocide yakorewe abatutsi bwana gato
bivugwa ntago twakora igikorwa ngo tucyamamaze ku isi yose abantu babirebe nkuko nabivuze ikiri live byari byarebwe n'abantu barenze 900 mu bihugu 37 urumva ni platform yerekana igaragara iri ahantu henshi yatumye abantu benshi babibona ntago twari kubivuga ikindi abenshi mu bari bari muri kirya kiganiro barokotse iyo genocide y'abatutsi ahubwo mu Rwanda hari ikintu cyo kuvangura abacika cumu noneho hari abacikotse iyo ya genocide yakorewe abatutsi nange ndimo naranabivuze muri icyo kiganiro ukuntu nayirokotse inshuro nyinshi kandi ngiye ibiganiro byanjye birahagaragara amaze imyaka hafi 20 y'histoire nyivuga iyo genocide turayemeza yakorewe abatutsi icyo rero ni n'ikintu kigomba kuvugwa igihe cyose nibindi byabaye n'iyindi genocide yakorewe abahutu igomba kuvugwa ubwicanyi bwakorewe abahutu muri Congo ubwicanyi bwakorewe abahutu mbere ya 94 mbere ya genocide ya 94 bwakozwe ibyumba nabyo byaciyemo ubwicanyi bwabaye ikibeho ubwicanyi bwakorewe n'abaturage muri rusange wenda bitari no kuvangura amoko kuko ibyo byo kwica abantu babaziza ubwoko byarabaye abatutsi barishwe bazira ubwoko bwabo n'abahutu barishwe bazira ubwoko bwabo hari n'abandi bagiye bapfa bishwa n'intambara hari n'abagiye bapfa kubera ko ari masakre gusa iyo masakre ikica abantu bose aho ngaho rero niho ngewe nemeza ko abavuga gutyo ni ukubeshya nuko ahubwo bashaka kuducecekesha iyo ni intwaro bakoresheje yo kuvuga ngo umuntu arafobya genocide kugira ngo babuze abantu kuvuga za experiences zabo kuvuga ibyo babayemo ibyo twavugaga n'ibyo twabayemo ntabwo ari ibintu by'ibihimbano ibwo rero kubicecekesha nyine baravuga ngo turafobya genocide ya 94 yakorewe abatutsi icyo ni ikintu umuntu wese waba warerebye kiriya kiganiro ufite n'ubwenge bw'umwana mutoya ahita abonamo ko ari ikinyoma gikomeye
uti genocide yakorewe abatutsi turayemeza ariko nanone uti n'indi yakorewe abahutu igomba kuvugwa iyakorewe abatutsi irazwi yemewe n'umuryango w'abibumbye ibyo bintu nibyo bituma hari ababashinja gucamo abanyarwanda ibice iyo genocide y'abahutu uvuga uyikurahe ko ntaho yigeze yemezwa ku rwego mpuzamahanga
burya hari igihe umujura yiba umuntu umujura ntiyigera afatwa cyangwa se ngo bamushyire mu rukiko ashinjwe cyangwa kiba yagera no mu rukiko agatsinda ibyo ntago bihindura ko yibye ndumva ni rwo rugero natanga noneho rero reka nguhe ingero ibyumba muri stade bajya kwica abantu barajonjoye abatutsi baratabara abahutu barabica babicira muri iyo stade muri Congo ahantu henshi bagiye bavangura bakavuga bati abahutu hariya abanyekongo hariya abahutu bakabica kugezaho n'umunyekongo wahishaga abahutu nawe baramwicaga bamuziza ko yahishe abahutu hari na témoignage mfite kuri iriya chaîne n'ubundi y'umuntu warokotse kubera ko bari bagiye kwica abahutu noneho abwira abagiye kumwica babwira muri ngara aravuga ati ngende umunyekongo ntabwo ndi umuhutu baramurekura abandi bose babakubita udufuni. Ibyo byose genocide ifite definition. Genocide ni ugushaka bavuga intent mu cyongereza yo kurimbura ubwoko bwose cyangwa igice cy'ubwoko. Hari ahantu henshi bashatse kurimbura igice cy'ubwoko bw'abahutu, ibyo byakozwe n'ingabo za FPR. Ibyo rero niyo definition ya genocide, nuko nguko nicyo gituma iyo genocide nubwo itaremerwa yabayeho. Nduhe urundi rugero ko kuba Onita arabyemeza bidakuraho ko ari genocide. Ndi mu bantu bari bari muri kampanye yemezaga ko habaye genocide muri Darfur mu 2004, ariko yari itaremerwa na UN. Ubu ngubu nta muntu, abantu benshi ntabwo bashobora kuguhakanya ko nta genocide yahabaye. Hari genocide yakorewe abantu bo muri Armenia, na n'ubu ntabwo yari yemerwa imyaka irenze 100, ariko turabyemeranya ko iyo genocide yarabaye. Hari za genocide nyinshi zabaye ariko kubera impamvu politike, umuryango w'abibumbye cyangwa se abandi bantu bashobora kubyemeza n'imanza ntizibeho, ni uko nguko nicyo gituma iyo genocide itari yemerwa, ariko ntabwo bivuga ko genocide itabayeho. Ni nka bya bindi babaza mu cyongereza ngo se ngo iyo igiti kiguye mu ishyamba nta muntu hari ngo kirasakuza. Bien sûr kirasakuza, ni uko gusa nta muntu ubuhari ngo acyumve, ariko inyoni zihari ziraguruka. Turi abantu tushyira umuntu imbere na reconciliation no kumvikana no kubana, nicyo kintu cya mbere kitugenza. Noneho ariko nta nubwo duhisha n'ibyaha n'amahano yabaye, dushaka ko byanze bikunze ababikoze bagomba kubihanirwa.
Ariko abanyarwanda ubwabo bivugira ko bageze ku bwiyunge bitangira ubuhamya. Ubwiyunge burenze ubwo mushaka kuzana mu Rwanda n'ubuhe bwanagatebuke?
Urabona mu Rwanda hari ikintu cy'uko abanyarwanda iyo ubutegetsi bubategetse ikintu baravuga ngo baragikora niyo baba batacyemera. Urabona nk'abantu bishe abatutsi muri genocide, abenshi baravuga ngo leta yabategetse ko babikora, barakurikira. Ibabwiye ngo nibasenye nyakatsi barisenyera. N'ejo bundi mu 2019 baravuze ngo ni bagiye kubasenyera bisakuje, barababwira ngo nibisenyere, barisenyera. Urumva abanyarwanda hari ikintu cyo gukora igikorwa batemeye, reconciliation nyayo nizaba ari ku bushake. Twebwe rero niyo difference y'ibyo dukora. Ibyo dukora ni ku bushake, abantu baza ku bushake babikora ku bushake, nta tegeko, nta gahato, nta gihano. Niho bitaniye rero n'ibya guverinoma ivuga iti none mwiyunge, kandi kubera ko twebwe niyo ntuza niyo policy ya leta.
Uvuze ko u Rwanda ruhatira abantu kujya mu bwiyunge, unyibutsa ibintu wavuze muri kiriya kiganiro ugira uti twagombaga kuba turi kumwe n'umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu, ugira uti ariko bamubujije. Ibyo bintu uwabimubaza yabyemeza?
Samputu ubimubajije uri umunyamakuru, wenda sinzi uko yagusubiza. Ariko tuvugere ari nka hano muri Amerika, iyo ugiye mu rubanza uri umutangabuhamya, uzamura akaboko karahira ukavuga uti ndavugisha ukuri, nta kindi, ukuri gusa. Icyo gihe ubuzi ko ne uramukubeshye bazagufunga imyaka 5. Icyo ni igihano, ni ibintu bihanirwa n'itegeko, imyaka 5 iyo ubeshye uri mu rubanza. Samputu aje ari umutangabuhamya hano muri Amerika akamanika akaboko akavuga gutyo yabyemeza.
Ariko ansubiza nk'umunyamakuru, ashobora kutabyemeza?
Ashobora kutabyemeza kubera ko nta obligation afite, nta na ntuza, nta n'ingaruka bishobora kumugiraho. Ngewe icyo nasaba wenda nuko wamushaka ukamwibariza akabikubwira. Ariko ngewe nkubwiye ibyo twaganiriye turi gutegura ikiganiro, nuko leta y'u Rwanda yashyize pression cyane cyane kuri famiye ye, noneho famiye ye nayo ikamushyiraho pression.
Reka dutekereze ko abafata ibyemezo mu Rwanda bakumva, uramutse ushaka gutanga inama wabaha ubuhe butumwa?
Icyambere nabasaba, hari umusore witwa Ndayambaje David waciyeho utazi ubwoko bwe, ntiyigeze amenya ababyeyi be, ntazi aho yavukiye. Yari uruhinja rwatoraguwe mu mirambo, akura ari imfubyi. Yashinze umuryango witwa Hope for the Future Family. Abo bana icyatumye ahunga ni uko ibyo yabasabiraga babakorera, kubaha imfashanyo n'iki nk'abacikacumu, babyanze bakabajujubya. Noneho we yajya avugira mu itangazamakuru nawe bakamufunga babimuzisa. Icya mbere nasaba guverinoma y'u Rwanda ibite kuri abo basore n'inkumi b'abanyarwanda banegrije imyaka 26 ikabishize, badafite ibyangombwa, badafite mituelle de sante, badashobora kubona pasiporo, ibyo byibura babanze babahe indangamuntu pasiporo na mituelle de sante ku buryo bashobora kwivuza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, guverinoma y'u Rwanda igomba gushyiraho kwibuka bose kugira ngo abanyarwanda bose bibone muri ibi bintu byo kwibuka. Naho ubundi mu myaka izaza, kandi ndabikubwiye, tuzongera tuganire, tuzabibona ko bikorwa byacu byo kwibuka tuzajya dusanga turi abanyarwanda benshi kurusha abitabira ibyo leta yateguye, uretse igihe babajyanye ku ngufu, babajyanye ku gahato. Ariko kugira ngo u Rwanda ruzabe u Rwanda rwiza, u Rwanda rwiyunze koko rufite amahoro kandi abantu batababaye bafite akababaro bagendana buri munsi, ni ukwemera ko buri muntu yibuka abe bishwe ari muri Jenoside, ari no mu mahano yandi yagiye aba, cyangwa se tunabyita amahano nk'uko Perezida Kagame yabyise ejo bundi. Abantu baguye mu mahano yabaye mu Rwanda no mu karere bose bagomba kwibukwa. Ni icyo ngicyo nasaba aka kanya.
Maze kuvugana na Claude Gatebuke, impirimbanyi iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nagiye gushaka Jean Paul Samputu, maze mbanza kumubaza niba koko hari uwamubujije kwitabira kiriya gikorwa.
Oya, nta muntu wanambuza kujya aho nshaka, kujya aho nifuza, kujya aho natekereje, kujya aho njyewe numva ko nkora akazi keza, kuko ntago ari akazi kabi. Ikindi nta muntu w'umwambasaderi w'amahoro nkanjye umuntu ashobora kumbwira ati ngo wijya aho, ibyo ntibibaho. Ikindi nta nubwo ubutegetsi bubwira ababukoramo. Nikora ku giti cyane. Nta muntu rero ushobora kumbwira ngo uyambujije. Icyambujije ni uruhurirane rw'ibintu byaje imwe ngura mwishywa wanjye. Noneho rero ni nko kuvuga ngo ugende ucurange cyangwa ujye mu bintu uzi ko wabuze umwana wawe n'umwana wa mushiki wanjye yabuze yitabye Imana ushinga kuwa gatandatu, ari naho byabaye. Nta muntu ushobora kubuza umuntu ubwiriza amahoro w'umuntu urukundo ngo aramubuza. Wambuza se ubundi hari ikibi kirimo?
Ndibuka Claude Gatebuke, umwe mu bateguye kiriya kiganiro, hagati muri cyo yaravuze ati Jean Paul Samputu yagombaga kuba ari kumwe natwe ariko bamubujije. Yarabeshyaga?
Si we wenyine ubivuze hose, niko bavuga. No komo ni byiza kumbaje ngo tubikosore ibyo bintu nsubiremo. Nta muntu ushobora kubuza umuntu wigisha ibyo nigisha amahoro, urukundo, kubabarira, kuvuga ibyo bintu. Nibaho ni ibintu birenze n'ubutegetsi, ni ibintu by'Imana. Ushobora kubuza umuntu ubwiriza urukundo, kubabarira, ubwiyunge ngo umubuze, ntibyakunda. Kuko hari n'ibindi biganiro bizaba, bizaba byinshi kiriya, gusa uzabimbonamo. Kandi ubutegetsi nabwo nkeka ko kereka nabwo ni ukububeshya, kuko ubutegetsi bwabikunda kubera n'abana b'u Rwanda. Nubwo nabonye babatuka amazina ngo n'abana b'abajenosideri. Ikindi nako reka tukivuge, njyewe ahubwo ndi n'umuntu utanabuza, kuko nimba ari umuntu wa mbere wahagararanye n'uwo bita interahamwe nyice data, mpagararana nayo. Hari naho banditse ngo se ngo wagiye guhagarara n'abana ba jenoside, waba warahagararanye none se n'umwana, na se ntuhagararanye n'umwana? Ibi ngibi nabyo ni ibintu bibi tugomba, umuco tugomba gucikaho, kumva umuntu yita umwana ngo umwana we, kandi ari abana bato. Niyo baba ari abana base barakoze amahano, ntabwo wabyitirira umwana. None se uzubaka u Rwanda gute abo bana ubita ayo mazina? None se mu myaka 33 tubazera mutagoma, mu myaka 33 abari ku butegetsi bangana nanjye, abenshi barendafata imyaka mike, imyaka 33 ni bande bazaba bayobora igihugu? Cyangwa iki gihugu kiza ni cyane, ni cyabo ngabo? Ubundi wagombye no kubegera, kuko ahubwo niho wagenda ugafata abo bana ukabereka urukundo. Na mu kiganiro mubanza umuntu mukuru muri bo yari jyewe. Ni iki utakora ahantu hari urubyiruko, abana nka bariya? Kuki utajyana nabo mu byo bavuga ukanabyumva? Waba hari aho ugomba kugaruka hagorora ukanabo nk'umuntu mukuru ukanabigisha? Uyu muco wateye rero wacu wo guhitukana, nyamboye abana batukana, uko nta umuntu kuva ari umunyarwanda niyo yaba ameza ate, niyo yaba afite ubusembwa ubwo aribwo bwose, wamumarira iki se noneho wowe uzi kuri mu buryo cyangwa ufite ibyo wamwigisha? Kuki utamwigisha?
Ariko Bwana Jean Paul, urabizi ko abantu bari muri uriya muryango
bafatwa nk'abantu bapfobya genocide yakorewe abatutsi kubera igitekerezo ubwacyo cyo gusa n'ababangikanya iyo genocide yakorewe abatutsi n'ubwicanyi bemeza ko bwakorewe abahutu. Icyo cyonyine ubwacyo ni ikintu kitagaragara neza ku batari bake hariya mu Rwanda bwana Zamputo.
Icyo rero jyewe ntago gihunga rero uramwegera mukungurana ibitekerezo wowe ibyawe byiza ukabimuha ntago umutuka ibyo yaba afite byose icyo umuntu yabatekereza kandi kindi si ngombwa guhunga impaka cyangwa ntago ari byiza kindi cyane cyane urubyiruko urane mu Rwanda rwejo ese nimba umuntu umubonaho ko wenda yibeshye cyangwa yagishijwe nabi ni iki wakora wamwihoroka mutuka nk'umugorora kuko nkeka ko muri gahunda reka kize nayo ibyo yagumbye no kubishyira mu rugo nabo niho kuvuga ngo hari intama zazimiye tubwe ko batutsi hari intama zazimiye guzigara ubutese
ibyo ngibyo n'ubundi leta y'u Rwanda irabikora kuko uziko no gushishikariza abantu gusaba imbabazi no kuzitanga ibikora ariko hari n'ikindi ikora icyo kuba ifite itegeko kandi rigomba kubahirizwa iyivuze iti gupfobya genocide ni icyaha gikurikiranwa n'amategeko hanyuma igikorwa nk'icyo kigafatwa nk'igipfobya genocide nta hantu wahungira iryo tegeko bwana Samputo
oye gupfobya byo ni icyaha ni bibi ariko se ni ndupfobye kuri icyo kibazo nanjye umukiga 10 banyise rimwe nagiye kubabara muri gacaca abanyita ko napfobije genocide ntibuka ko icyo byabaye ibyo ni ibyo abantu benshi bavuga umuntu ashaka kubivuga akabigitira uri yangura pfobya adapfobya bakaba nibyo abantu bavuga ariko ntago ari ibyo ikindi ni umuntu yabapfobye ayayaya ye navugana nawe kugira ngo umubuze gupfobya icyo cyangombwa icyangombwa ni ukwegera umuntu ukora ibitari byo ukamubwira uti dore ni inzira
none se bwana Samputu ubona hakorwa iki ngo abanyarwanda aho bari hose bafatanye niba ari ukwibuka bibukire hamwe niba ari ukubaka bubakire hamwe babumwe
ikibiruta kimwe cya mbere kize mbere y'ibindi byose ni urukundo bakundane wakora iki ko bakunda icyo ni ikibazo cyiza cyane ntabikora zabikora ko nibyo nshinzwe numva ari wo muhamagaro ufite za abangana bose zaba nzakora uko ushoboye kose naririmba nagira nte kuko kuva ngiriho nicyo kintu nzakora kandi nkumye gukora nzakora ibishoboka byose abantu bishe urukundo bakundane kandi mpagaze neza kugira ngo mbe nakora ibyo ngibyo kuko ifite ibikorwa nakoze ukuri ntawe uzavuga ngo wihaye akazi utahawe ndagafite nzabikora bakundane iyo mukundanye ibyo byose urabirenga ibyo byose kuvuga utwo ni utuntu duto imbere y'urukundo nta kintu u Rwanda rwageraho hatari urukundo ibyo ntibishoboka nta kintu na kimwe dushobora kugeraho nk'abanyarwanda tudakundanye kandi bigomba guhera muri aba bana bato kuko u Rwanda rw'ejo n'urwabo
urebye amagambo ari ku mbuga nkoranyambaga n'ibisubizo buri ruhande rugenda rubwira urundi urabona igisa n'ubushyamirane hagati y'urwo rubyiruko uvuga urimo uravuga urukundo ariko se urukundo rwavahe ahantu hari ukutumvikana kumeze gutyo hari uburika n'uburakari bimeze gutyo urwo rukundo uvuga rushobora kuba bwana Samputu ari urwo mu magambo gusa
oya ubivuga n'uwabikoze nimba byarashotse kuri iki n'undi yabishobora byaba genocide yakorewe abatutsi ibyo ingaruka zayo n'ubu turacyazibana nazo sitwe twenyine n'abayahudi bagizwe bose ariko icyo tugomba kugira ni iki icyo tugomba kugira n'ibyo byose byaba ntabwo wavuga ngo urukundo zava urugomba gushoboka kuko hari bamwe ushoboka byashobotse tugomba kurwana iyo ntambara tukamenya ko indi ntambara dufite duhura nayo buri munsi ari iyo ngiyo ibintu bya bwoko tugomba kubivaho kuvamo abanyarwanda tugomba kuvureka uwo muco kuko nta kintu twazageraho ibyo ntibigihari kandi rero twe gusigira abana bacu umurage mubi ababishinzwe n'abayobozi bibuke ko mu myaka 30 nk'uko nakubwiye ngagisubiramo atazaba ari bo bahari u Rwanda ruzaba urugwa hagombye gutegurwa kandi imitima y'abantu ubwire uvuze kuvuga urukundo akaruvuga uzi kurubwiriza akarubwiriza umuntu akabishyira mu bikorwa nicyo cyonyine kizatubohora
mu Rwanda imyaka 26 irashize habaye genocide yakorewe abatutsi muri iyo myaka yose u Rwanda rwigishije kubabarirana ubwiyunge koroherana
ariko nanubi ugiye ku mbuga nkoranyambaga ubona hari impande ebyiri zishyamiranye cyangwa se zinarenze ebyiri, uravuga ko bigomba gukunda. None wowe Bwana Samputu, uzakora iki kitakozwe muri iyo myaka 26 kugira ngo bishoboke?
Nuguhozaho nuguhora tuvuga ubumwe urukundo. Ikibazo n'ubumwe rega icyo bacyakozwe ni gihagarare bahagarare, nanjye narabihagaze singivuga kubabarira cyangwa ngo bwinyu nicyo bivuze kuvuga mu magambo uvuga urukundo. Sindabona umuyobozi nabuze mbibwira umuntu kandi seka nziko narabona umuyobozi cyangwa umutegetsi kandi sivuga mu Rwanda gusa no ku isi hose uvuga ngo ukundane nimukundane urukundo. Reka batinye iryo jambo, nayo impamvu bizashaka kuvuga ukuri ukanabivuga nk'uko nkuvuze. Ntibavuga urukundo. Umuntu uzi ko ayobora abantu benshi ajya avuga urukundo kuko abana baragumva bakabishyira mu bikorwa. Bavuge gukundana, bareke imvuga inyungu. Ese ubu wiyunga kugira ngo bigende, kwiyunga kugira ngo mwongere gukundana, ubabarira kugira ngo bigende, kugira ngo wongere urukundo muri wowe. Nimuvuge urukundo, muvuge gukundana, kandi n'Imana nibyo yaturemeye. Nta kindi ni mu rukundo. Kandi ababubwiriza cyangwa abashinzwe mu matorero nabo ntibakibwigisha nk'uko byaramo ntanu basenga. Nicyo cyonyine cyagombye kuvugwa, ibindi byose bikanahagara, noneho ibindi bikaza kuko nta rukundo azongera habibi amahano. Noneho rero ni uguhozaho abato tukabibigisha kandi ukabishyira mu bikorwa, n'ubivuga amagambo gusa wakagira ibikorwa by'urukundo bikavugwa bikaririmbwa. Nta kindi ni intambara ya buri munsi, ni nk'uko ubyuka ushaka icyo kurya, nibyo nibyo nyine. Ntuvuge ngo mu myaka 23 twageze gute, iyo habaye akantu gato bya bindi birabyuka. Ariko ni ukuri ikintu uko abantu bataromorwa ibikomere, ibikomere ubyomora iyo wemeye kubabarira.
Reka tuvuge ko ziriya mpande zombi zitabona kimwe igikorwa cyo kwibuka n'ibindi bitandukanye zitumvikanaho ziguteza amatwi muri aka kanya, ubutumwa uzihaye n'ubuhe Bwana Samputu?
Ndabaha ubutumwa nkurikije ako kantu uvuze. Si ngombwa ko mwumvikana ku miyoborere y'igihugu cyangwa ibindi, si ngombwa kumwumvikana ku kantu kose akanaka akanaka, si ngombwa rwose kusho kureba ibyawe hari nanjye nkareba ukwanye. Ariko mwese nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kubuza undi ubunyarwanda, nta n'umwe. Mwese iki gihugu ntawakiremye, mwaragisanze, buri muntu azapfa agisiga. Abazasigara hari abandi bazaba bavutse cyangwa bazavuka bazasigara, ni icyabo. Ukigira icyawe wibuze undi kuba umunyarwanda, uwe ni we munyarwanda, ntabwo byaba ari ikindi. Uwo ari we wese n'uwagize nabi n'uwakoze amahano, ubutabera burahari, ni gukora akazi kawe. Ariko ufata umwana w'umunyarwanda ujye kumwita amazina umushinje, ubwe n'iki ko ejo atari uzayobora igihugu cyangwa abana be? Ibikorwa byawe bimeze kose. Ikindi, nimba mushaka ko amahano twagize yabaye yeguriye igihugu atongera kubaho, ni uko umubwiriza urukundo, ni uko mukundana byonyine. Ibyabaye ko nta rukundo rwari ruhari. Ikindi, wirebe wowe, wisuzume wowe, uvuge uti ese ibyo ndi gukora Imana irabishima? Nusanga itabishima uhinduke, uhindukire kandi uvuge uti umurage nasigira abana banjye ni uwuhe? Nta kindi wasigira umurage abana bawe kitari urukundo. Nta kindi ntuzarebe ko hari ikindi ushobora gusigira umurage wa mbere uruta iyindi yose, ni urukundo.
Ndagushimiye Geoffrey Mutagoma n'abatumire bawe uyu munsi mu kiganiro kireba cyane abanyarwanda b'ingeri zose n'abazabakomokaho. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye cyane, mbibutsa kujya mutwandikira mutugezaho ibitekerezo byanyu. Mwese kandi mugire ubuzima bwiza, mushyira imbere urukundo no koroherana. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakagira urugwiro.